Another fall in action here. Picasso anachora giza akisha ingia. Jasho yetu ndiyo fuel nyinyi hutumia. On a brand new highway. I think you're the trouble, think you're the danger. Si ulingia ukageuka mteja, no. I thought we found a savior, I thought we found a savior.
Stuck together with our choices forever. To cut out choose better. Kura sikupi but I'll take your money. Jumanyo livotie happy gangi for Lenny, yeah.
Sikupi, sikupi, oh sikupi. Sikupi la mitano tena. Sikupi la mitano tena. Sikupi, 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 oh sikupi.
Sikupi miaka tano tena.
Sikupi miaka tano tena. Sikupi.
Nini ni una to offer? Barabara mbaya so me come na chopper. Security ngori so me come na bouncer. Nigauli sahau kuna another chapter.
Bombo
kaja. Matusi na vichekesho mejaza manifesto. Lakini hakuna action plan. Give the power to the youth. We gon' kill them with the truth. Wainde nyumbani one by one.
Waligula. System imejazwa na madracula. Hungry for blood on a small mula. Wana iba na the same same formula. On a regular. Oh waligula, waka imba tano tena na vernacular. Oh waka forge form, waka waikura. Kwa balo tukipata the same sura. Fukuza.
Choose your battles when you pick a fight. Kawaida freedom inakuanga na price. Tumewagundua, tumeshawa realize.
Tumeshawa realize,
hey. Hata ngwai tu amuwezi legalize. Sisi mavijana mulisha to demonize. Na shangaa mpaka lini tuta live a lie.
Tuta live a lie.
They keep on balling.